kugabanuka ni kimwe kimwe manya gukunda nani tuzarekana na usubuni ni kimwe kimwe
imya tuni forever.
Sinzagusiga namba ahubwo numva nagupfira ni kimwe kimwe dukunda na kimwe oya na umeze nkawe na undumunda nkukumunda oya sinzi ni makuri yisi bahabona urukundo nkuru mutima kundi nkababyina igihinde mumuneza wuzuye umunezero.
Let me follow you babe everywhere you go babe
kugeza iherezo ry'ubuzima rugabanuka ni kimwe kimwe manya gukunda nani tuzarekana na usubuni ni kimwe kimwe
imya tuni forever.
Mukisi n'ijuru bidushyize hagati niko dupfumbase urukundo kera nikirize ninyerera unyegure twigumire mu uwo munyenga umutima kundi nkababyina igihinde mumuneza wuzuye umunezero.
Let me follow you babe everywhere you go babe
kugeza iherezo ry'ubuzima rugabanuka ni kimwe kimwe manya gukunda nani tuzarekana na usubuni ni kimwe kimwe
imya tuni forever. Imya tuni forever.